Ishi bila wasi na Red Relax kutoka Vodacom. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua Red.
Vodacom. Power to you.
Anataka tu nimbele, tukutane na young thug. Kendrick with it, Rizzy, boto analia wanataka drug. Na mi, kwambia swezi kuja labda swebo nani li. Cause nani li, mimi simtimi. Shombia sifanyi bila wewe. Walai shombia sifanyi bila wewe mana. Biti zao zinyo jirudi ya kila siku. Big Shave na kuja kwenda airport isi on the show.
Kama na ropoka man, nitafika ipo siku, siku. Indo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao.
Oya, Lufa, hivi umebeba ngoza BET. Awo meaza wembo kila siku TNT. Kitonga eta tizo mtonyo mita choka. Tawika mwanangu daddy fasta situ tachomoka. Wenzako rembi cheze ya ndege. Na kwacha mwanyamala ubaki na mwanao chege. Baki na chege. Baki na chege. Mwenzako naenda mpona kina thago thago baby.
Siyo kama na ropoka man, nitafika ipo siku, siku. Kindo ndoto na yoyota man, itafika siyo issue, issue.
Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao wange nyuta ngeza wa New York. Ningeza lu wa New York. Bati yao.
Oya, wanangu tumefika poa usio wanangu. Nipo na wanangu tumechill nini hapa panda za New York City. Shout out kwa nangu, narudi bongo nangu, siyo wanangu Georgie Poji, Georgie Dagi, Freddy Boy. Bro, nangu, get you, get you, believe that. Apollo, OG, the
better. Mada,
solo akita,
mama. Mada, we,
mama, we,
Dajore.
Mama, mama, Danunda. Hey,
Dajiti,
Danunda. Mama, mama, Ulaya, Ulaya, no, Bobo, Ulaya, Jamani, narudi bongo, nimeshinda, alright, nimeshinda.
Who are you know?
This one for baby. We got Lupa by the way.
Woo.
This one for baby. Y'all already know. Step up.